ka se ka coronavirus kɛlɛ ka bɔ diɲɛ na. Ameriki jamana olu kɛlen don ka wuli ka jɔba kɛ. President Joe Biden ale y'a laɲini ka vaccin million 15 di farafin jamanaw ma. O hukumu kɔnɔ vaccin min o b'a wele Johnson and Johnson ale ye 150,000 sera Burkina Faso kɔnɔ taratalon juin kalo tile 20. O ka lasigiden min bi anw fɛ yan n'o ye Sandra Clark ye ale y'o vaccin minɛ k'o di Burkina Faso gouvernement ma ko k'o bolo dɛmɛ coronavirus banakisɛ kɛlɛ kɔnɔ. K'a kɔn Johnson and Johnson ɲa vaccin wɛrɛ tun donna min ye AstraZeneca ye. O di tun bɔra diɲɛ kɛlɛyatɔnba fɛ min ye OMS ye. Ale tun taara bɛn vaccin 150,000 to 150,000. An bɛ don min na bi min y'o vaccin dozi fɔlɔ ta o taara bɛn mɔgɔ 30,000 to 40,000. O 30,000 to 40,000 min ye vaccin sɔrɔ kɛnɛyaso baarakɛlaw o ta bɛn 120,000 to 150,000. Hakilijigira coronavirus banakisɛ ye mɔgɔ min sɔrɔ Burkina Faso kɔnɔ o taara bɛn mɔgɔ 130,000 kɔ. Minnu ni tora la olu ye mɔgɔ 160,000 ye. Ali Duwedrago, VOA Bambara Tora, Bobo Julaso.